yewtere sukaɓe mal fou.
Ele nde ɗo jandirde gonɗo e ley commune nayoɓo Bamako, jammiji tumniɗi e huuɗo anni kewi ley nokku o. Alhaali lattoɗo sababu kewal ɓowɗi, sukaɓe lekkuy ɓawlti na andani jaati forati goɗɗo e kabar muɗum. Yila maɓɓe yo ardiɓe jangnira ɗe piyana ɗum dabreji hasindinaɗi.
Oui, on est père.
Yo goga minen kuuli jaati ɓe kulti wiide ɓe gala kalisi kabar ɗum ɓe joppi kabaru muɗum enne. Minen kuuli ɓe ɓami aadi kay dawrude ɗum gonga sato ɓowɗina gata min. Minen kuuli pati min ñawa sarat amen holti wiide min gatana koye amen hakkillo. Ardiɓe jangdirɗe holti wiide kamɓe kay ɓe martini kumpa gulleɗe humanide laaɓal nokkuji ɗi. E wi kanko directeur jangdire nde wona tan hawallu jangdirde makko fay nokkuji piliɗi l'école o no hani wutede. Huuɗoji na woodi ga e nokkuji kewɗi, sato jaati so toɓo heewi min piyan dabari no sukaɓe natirta e damgal tuskel ngel. Wattu waɗi noon min noddi noon saraɓe fof ɓe jeehi ko woodi ko ɓe beltanaki ɗum ɗum. Min fof no gondi hen yalla feere ɗum dabare ka andon tan ɗum wona golle amen. Yo golle fedde humaninde jogola jangnirel nde e kañe golloɓe mairieɓe. Min ka yurtan martineɓe kumpa tiiɗalaka fay rawanen CGS o waddi ɗo hunko ben yubbude ley nokku o yalla sukaɓe no heeɓa no ƴaɓɓiro. Hikka kay onon koyemo on tayki e ley bolol ngol no ɓe diɓɓiri nokku o jam o fof gamme ga regoto. Kala wattu so kamo toɓɓi ɗo warta fa so tawi ɓe lenni tufaje ɗe ando ndun ɗum wona fe golle kappo o. Yalla huncande hoore laaɓal jangdir amen ɗe jangguinoɓo yogaɓe ka hulti wiide an hani saati fof huuɗoji ɗi itte jammiji ɗuɗɗum wuwte ɓeydade ɗum ɗum an hani poɗɗe pecce hakkude sukaɓe lekkuɓe e ley jangnira ɗe. Yalla hadde ɓe heɓde ñawuji
yewtere sukaɓe man ɗum wonno.